Mahi nama waru te kau mā rima. Whakarongo ki ngā kōrero, kia mōhio ai koe, ko wai ngā ingoa o ngā tāngata, kei roto i tō pukapuka.
He wahine mōmona ahera. He mōmona ake ia, i a mere rau koroimata. Koroimata te mea pakeke o ngā wahine. Te kau mā rua pea ngā tau o mere. Ko hōri te mea teitei o rātau. He Pākehā ia. He teitei ake a hōhepa i a hoani. Kei te mau mōhiti a hoani. Kei te mau neketai anō hoki ia.